njagala kama batono nyo
aba walana byonebyo byenkola ayagala mukama nzigwewo bagala ngende mu masabo bagala bitibwa abantu bagala nkole bichamu bagala nkole byebitagasa bagala linya lyo ndichobo le bagala mukama nkuyiweyo bagala mukama nzigwewo bagala nkole byo
ebitagasa
naye mukama nakuwa obulamu bwange mukama jangu onyambenze njagala nkusinze mukama ensi yonna etegere njagala nkutende kabaka amawanga gamanye abali mu Amerika abali mu Uganda abali mu Kenyeyo abali mu Tanzania bamanye e Congo bamanye Ukraine Russia onamu kama bategere ntiwe kwensinza oli mulamu
njagala nkusinzenga kama njagala nkutendenga njagala nkusinzenga Mukama umpanirite Mukama urazenga unjagala Abampalana musenu vivanti Abanjagala Mukama batono nyo
Sijukile visera Mukama Wenalimbanga Sijukile visera Mukama Wenaendanga Sijukile visera Wenalinga siulira bakuru Yo kire bisera Kachachi sijimanyi Video kire bisera mukama Wenaringa na wera vira Video kire bisera mukama Ebinyumo byonna byeneyuna Video kire bisera kabaka Ejaye no mwenge byenna
Njagala mukama njagala nkutendenga Njagala nkusinzenga mukama njagala nkutendenga
Naye mukama umpanirite mukama urazenga unjagala Abampalana musenu vivanti Abanjagala mukama batono nyo
Njagala nkusinzenga, kama njagala nkutendenga
Naye mukama